tulivo umba umeumbika. Soge kalibu kupendizia kuvumbika. Eh, I say never ever leave you. Venye unaniweza ukiwa juu. Kuchele, nisha kula mso nobody. Nikune kipele, kesho uje unipe habari. Kundebo, chama, tutulivo umba umeumbika. Soge kalibu kupendizia kuvumbika. I say never ever leave you. Venye unaniweza ukiwa juu. Kuchele, nisha kula mso nobody. Nikune kipele, kesho uje unipe habari. Kundebo, chama, tutulivo umba umeumbika. Soge kalibu kupendizia kuvumbika. I say never ever leave you. Venye unaniweza ukiwa juu. Kuchele, nisha kula mso nobody. Nikune kipele, kesho uje unipe habari. Tutulivo umba umeumbika. Soge kalibu kupendizia kuvumbika. I say never ever leave you. Venye unaniweza ukiwa juu. Kuchele, nisha kula mso nobody. Nikune kipele, kesho uje unipe habari. Kundebo umba umeumbika. Soge kalibu kupendizia kuvumbika. I say never ever leave you. Venye unaniweza ukiwa juu. Kuchele, nisha kula mso nobody. Nikune kipele, kesho uje unipe habari. Kundebo umba umeumbika. Soge kalibu kupendizia kuvumbika. I say never ever leave you. Venye unaniweza ukiwa juu. Kuchele, nisha kula mso nobody. Nikune kipele, kesho uje unipe habari. Kundebo umeshama, tutulivo umba umeumbika. Soge kalibu kupendizia kuvumbika. I say never ever leave you. Venye unaniweza ukiwa juu. Kuchele, nisha kula mso nobody. Nikune kipele, kesho uje unipe habari. Kundebo umeshama, tutulivo umba umeumbika. Soge kalibu kupendizia kuvumbika. I say never ever leave you. Venye unaniweza ukiwa juu. Kuchele, nisha kula mso nobody. Nikune kipele, kesho uje unipe habari.